guddiga dhismaha masaajidka Al-Hidaaya ee xaafadda Horseed ee magaalada Baydhabo iyo waliba dadka muxsiniinta ee ku codsaday inay ku qayb qaadan dhismaha masaajidka. Macalin Asid Cali iyo Bilaal Hilowle oo ee gudoomiyaha guddiga iyo warbaahinta la wadaagay xaaladda dhismaha masaajidka usoona sharxiya sidii muhiim u ahaa ku qayb qaadashada dhismaha masaajidka.
Maana kumad aha guddiga masjidka Al-Hidaaya ee khadiibka meelan insha Allah waan aanna tumiya farsan iyo intaas dhisinyeen waan hadana salaan yiri xaafada oo Alboorana kiyala baahdi si mar hor laha sheegay maybo eedan badanta misaalada kasin yiri wala aragahay waan jamaa badan leeyi mararka qaar maybo gadaal ka sal ku tukiday may la ku tukiday maybo waad dhex galay leeri meeli jidkiyala la labahi may la kuwaysay Soomaale mas'uulina male hata may roogdeen dad oo yoona erewal baradayaan oo talaamiid ee arday ee walbarashay meel uu roogdo jaran dhowr tumi afar xir oo ilaa tumi afar iyo meelas xir eedan badan dhalaaran oo walbarashada markaas meel uu roogdo quraan kariimka ee baradayaan markaas madrasa oo masaaadka kiyaalna ka baradayaan markaas aadaraade insha Allah u bishidu inta muslimiinta insha Allah mayba waad gisaane ini aranta tan in fooda insha Allah ee mar badan dalabni ee insha Allah bulshada meelana insha Allah waxay buraarigay ilaahay guriga tabaarak wa taala halka qayb qaaday hadii meel la dhisa lan walba maybo adarbiga la kale laakiin ilaahay guriga ilaahay la ka caawido lan ka dhisa adarje wal halka momentii bi gurigaas teeganye adar yakiin soode marka insha Allah si waalkan ho dhanba sheegi raadiya hal la usii mikrofonadi iyo ma xataa usii nafsi ee dayactir may in baahnya walaar in la weynay la balacsiin baahnya marwaaxado in marwaaxada tamale kuleela jar mararka qaar markii ku tukidow korna xaq u weesada oo kala markii roobko oo kala xaq u weesada safka hore inta dhaq waas gidaal kas dhan qubaas marka ma in baahnya in la soo bi lan kale lamba gaas geey guriga markii soo xallaaw isii sameysaday oo habaysade laakiin guriga geey ka in rooge oo in roog ilaahay guriga in roog way bawni nani ku baahnya inuu dadaali juhdina ka biina kullu insha Allah bulshada may laana insha Allah fursadaas ku faa'iideysa khaliga adduunkan wal ku tabe aakhirada insha Allah wal hormarsaday si adduun aakhiran kaliibanan misaaadkan insha Allah bulshada muslimiinta may laanahan halka ku faa'iideysay marka insha Allah kullay lan gulbo markaas baahan muxsan ay inii wal sameeyin ilaahay nan ko dhawaada waalidiinta wal ambasada fado khairkaasi wanaagaas ka qayb qaadada fado hanin fooda insha Allah ni iidilan deena may la fadayna meel fayl ku tikdo leera hadii iidi la dhaafay meel gabdho hada ku tikudaan la waayay marka insha Allah sadii iiditan lan deena boolani ka fadad iidwiinay to adareerta marka insha Allah taraawid aad tamay la ku tikudaan tamay la ina soo ka dhala dhaafay gabdho meel ku tikudaan ma lahayn kulli insha Allah masaaadkan dadkan teegan oo in habayaan lan ka baahanya bulshada walaalaha muslimiinta dadka muxsiniinta ee gaar ahaan dhamaantana insha Allah ilkaasno wada saaran
burburka masaajidku iyo waliba keeday xilma maamulka degmada Baydhabo kuwada xaafado qaar ee magaalada Baydhabo jid binaayowa taasiyo ay yeesheen tii masaajidka la burburiyay sidii sheegan maamulka masaajidka.